Thank you. kazi nipate na moyo sultani, na ibada nafanya sana, sikupata kwa upwete kama sina mwangu ndani. Mola namuomba sana, nafanya kazi nipate.
kila kipepeacho ni bendera, hata mpunga pia unapepea.
Power base.